coupon that rode you. But you took me for a fool. I thought we were meant to be. I gotta set you free. Urudishe zangu sindiria, na zawadi nilikupatia. Nimechoka kutungangania, for your love nilikapitia. Mabeshte zangu aliniambia, mbavu zangu ngewasikia. Naona heri nikupende mbali mbali na wewe, mbali mbali na wewe, mbali mbali na wewe, mbali mbali na wewe. What I gotta do? Every time you left me out, got me feeling blue. Got me so high, high. I was so blind, blind. I can't deny. Got me off guard. Though what we had was beautiful. Out of my mind, I catch you loose. Murudishe zangu sindiria, na zawadi nilikupatia. Nimechoka kutungangania, for your love nilikapitia. Mabeshte zangu aliniambia, mbavu zangu ngewasikia.